era jendami abate nange mama watabate ne tata wange baganda wange mikwano jange Yesu yabate wuya waliwo nakaba ngange yo kusomero fizi ngabange zibuze naye Yesu Yesu mwesigwa dala ya nyamba ukusoma na kumaliriza oh Yesu akoze nyo kubange yabate wo uyu mukama akoze nyo akoze byekisa oyo Yesu abate wo
kubange
uyu tata akoze nyo
ewange
Oyo Yesu abateo
abateo kurwange
Oyo mukama
akoze nyo mubyange
Oh mukama tasiza mubalabe bange kuguliruye bona bakubye bano abanumba abanene abazibu anwanite Mukama katonda natamekwa Oh mukama mpanirira Mubuli mbera jepitamu Ye musumba wange Awonyo mutima kwange Ye mubezi wange Mukwano kwange Sirina mulala akwekana Mukama katonda Akoze mukama
Yesu
abante
Abateo kurwange
Oyo mukama
akoze nyo mubyange
Akoze Elio bula mwange Alwanye Entalenzibu Webali Mukama katunda Oyo Yesu
abateo kurwange
Oyo tata akoze nyo
ewange